morning rain.
Ilikuwa Jumatatu asubuhi na mapema, ulitoka ukisema umekwenda kwa job interview. Maombi tuliomba na Mola kubariki. Jioni nikirudi saa tatu za usiku, kafuli mlangoni, ufunguo hata sina. Simu nayo nikipiga, mteja patikane. Moyo ulidunda, magoti kutetemeka, jasho jebamba tiririri. Napiga moyo kundi, swali na juhiza, Sheila ulienda wapi, moyoni naumia. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu tarejea. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu nikuoe. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu tarejea. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu nikuoe.
Baby, you know I love you, you know I'd do anything for you.
Nimesalia tu kuota, nikikumbuka yako mahaba. Masiku yameenda, miaka imepita, sijampata mwingine alijaze pengo lako. Nimepagawa maswali kocho kocho, Sheila ulienda wapi je? Uliolewa ama ulikufa ama ulisafiri? Napiga moyo kumbi, swali najuliza, Sheila ulienda wapi? Moyoni naumia. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu tarejea. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu nikuoe. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu tarejea. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu nikuoe.
Lalenyo, 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 lalenyo.
Napiga, 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 napiga moyo konde.
Napiga,
napiga, napiga, napiga, napiga, napiga moyo konde.
Napiga
konde, napiga moyo konde.
Napiga
konde, napiga moyo konde.
Napiga
moyo konde.
Napiga
konde, napiga moyo kumbe, swali najuliza, Sheila ulienda wapi, moyoni naumia. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu tarejea. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu nikuoe. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu tarejea. Najikokota kokota maishani, matarajio yangu nikuoe.